kakati atwine yomo na yogede ne kunteka teke yokuli za masumilo gobwa nanyini bayambeko mutalulu okulwanyisa kokolo wo mwagwa nabana atwine agame ne wankubadde obulwadde buno bugema mbana abawala abakatandika okuvubuka amasumilo gobwa nanyini gabadde tegana jumbira kuganya basawo okuyingira kugema baana bano
tukyayinamu okusomooza nti mu private schools oba ama amasomero agagwananyini amasomero ago oluusi bwe tugendayo okugema tebatukkiriza n'osanga nkati abaana baffe abali mu private school bamisinze chance ey'okufuna ki vaccine eno yabwerere ku malwaliro gaffe wonna weeri ate tugenda ne mu masomero ne tugema kyetusaba nti amasomero agagwananyini batukkirize tulabe nti abaana baffe ab'emyaka ekumi bonna bagemebwe ekyo kijja tuyamba mu myaka egijja nti tulijja kubaate nga cervical cancer tugijje ku lisita.